Wiringoma ubwo muvugizi wa FDLR ndagusuhuza kazi neza kuri Rwanda America.
Ukomere namwe mukomere.
Biriya bitero byaje bite mwabigize mu ruhe ruhare.
Nkuko mubivuze ayo makuru koko yaratambutse mu binyamakuru byabyandikwa ndetse no ku maradi yamwe namwe bavuga nyine ibyo bitero. Twe rero nkugaga FDLR natwe twabyumvise ku makuru y'ibyo binyamakuru naho kuvuga ngo uburyo byateje bitero ntabwo tubizi.
Ariko se ko abafashwe bavuga yuko ari abanyu bamwe bakavuga ko ari aba FDLR abandi bakavuga ko ari aba RUD urunana mwavuga gute ko abo bantu mutabazi
ibyo ntaho biyuburiye inkuru y'ukuri nababwira ni uko nyine twe ntaho duhuriye n'ibyo bitero nk'uko maze kuyabwira ibyo bitero natwe twabyumvise ku maradiyo naho ababavuga inkuru nk'izo navuga ko bishobora kuba ari ikinamico ndetse muri rusange nakubwira ko ntaho FDLR zihuriye n'ibyo bitero natwe twabyumvise mu makuru
ariko twumvikane ikinamico ryica ryaba ari ikinamico bwoko ki ushobora kuvuga ko byabazwa abandi ndavuga ko byabazwa indi mitwe irwanira muri kariya karere hatarimo uwanyu ariko ntiwavuga ngo ni ikinamico kandi harapfuye abantu bangana kuriya bishwe kariya kageni
nk'uko maze kubabwira nyine twe twakurikiye ayo makuru ku maradiyo ndetse no mu binyamakuru byandikwa ibivuga yo ko haba hari abatanze ubuhamya bavuga ko baturuka mu mutwe wa FDLR ibyo ntaho bihuriye n'ukuri nk'uko maze kubibabwira nyine twe ntaho duhuriye n'ibyo bitero ubwo rero biramutse koko byaranavuzwe abo baramutse barabivuze njye nakwemeza ko yaba ari ikinamico yaburiya butegetsi nyine bwo mu Rwanda kuko ibyo birasanzwe na mbere hose bagitangira gutera u Rwanda muri 90 uriya mukino wagendaga bawukora kandi kugeza na magingo aya
ubundi birasanzwe iyo imitwe irwana n'ingabo z'igihugu runaka ikoze agatera ushuma iritakuma ikakigamba mwebwe mwaba mufite ubwoba bwo kwemera ko mwagabye igitero muri Musanze mufite ubwoba se ko ingabo z'u Rwanda zizabasanga mu birindiro byanyu zikabarangiza kuki mutabyemera cyangwa se mukomeje kuvuga rwose ko nta ruhare mwagize muri biriya bitero
ntabwo badushobora kugira bwo kuvuga ko twaragabye ibitero igihe twabatwe twabigashe ahubwo ibyo nkubwira ni ayo makuru y'imvaho ko twe ntaho duhuye n'ibitero byagabwe hariya mu Kinigi
reka noneho turebe urundi ruhande rwashyizwe mu majwi cyane muri buriya bwicanyi bwabereye muri Musanze Bonaventure Hakizimana uri komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka RUD urunana ejo bundi mu Rwanda havuzwe ibitero byakozwe n'abagizi ba nabi mu karere ka Musanze muri za Burera izo ngizo na za Kinigi amakuru adusumira tugeraho aravuga yuko bamwe ndetse bamwe banabyivugira ko bashobora kuba ari abarwanyi ba RUD urunana uruhare mufite muri ibyo bitero ni uruhe
ntabwo abo bantu ari abo muri RUD urunana bateye u Rwanda twe twemera ko n'ibibazo by'u Rwanda bishobora gukemurwa binyuze mu mahoro kandi birashoboka Kagame nabishaka ibyo bintu twadekanye muri Federation ya Kisangani muri 2008 na mediation y'i Vatican cette video communauté internationale yose yari ihari kohereje n'abantu mu Rwanda bagiye muri visite y'isubatwari naho ziriya teatre ziriya kinamico ntabwo abaturage uko babonye babisobanura ntabwo abo bantu bashobora gutera ngo bajye kujya gutera abaturage baje gutera abaturage umusirikare wateye ngira amateri ikigo cya gisirikari cyangwa pozisiyo z'abasirikari naho biriya ni ikinamico ryo mu Rwanda ni ikinamico bamenyereye muri FPR mu gutekinika nyine ni abahanga barabimenyereye numva ahubwo bagombye kugira kuraje yo gufungura espace politique mu gihugu amashyaka agakora yisanzuye
ariko abahungu bafashwe barabyivugira ko ari abarudu runana
bariya buriya wabona ko ari abarudu runana abantu barabategura buriya urebye ko bavuga numva ko baravuga ngo yavuye muri université ngo mu 2016 ngo ajya muri Uganda kwiga nyuma ngo afata formation y'amezi ane uwo musirikari waba utegura igisirikare kohereza umuntu umaze amezi ane muri formation bariya nabo Kigali bayateguye kujya muri mahanga no kwesha abanyarwanda ariko ubwo nuko bafite imigambi bafite ubwo hari ibindi baba bafite inyuma burya
ariko twumvikane iyo habaye ibitero abantu bagapfa ntabwo wahita ubihakana ngo uvuge ko bitabaye cyangwa se ubyegeke kuri leta y'u Rwanda. None se niyo wakina ikinamico warikinira ku mirambo
se nima kuva muri 90 atera muri za zumba na Ruhengeri izabaye ikibeho muri 1976 muri Zaire bijyanye n'intwaro bikurikiye.